huyu mtoto.
Minajituma sija ni paradika juwe, inakidhia kwa mahitaji uwe. Okini tazama, nimeza kuhoi hoi, na ubongo zero nisha kufa. Haufanani na chochote kwenye dunia hii, minamini wewe kwangu ndiye sahihi. Basongeza vitamtam, bajamjam, yuwa maichinjami. Kapo yetu imepamba, sishu iham. Okini tazama uwa, yeah, yeah.
Babaya, ukichotea na mwendo farasi, mimi unafanya na kosea njia hii. Baby, usio be mawa.
We mtoto,
I gonna marry you.
We mtoto,
usio be mawa. Baby, I gonna marry you. Marry you, baby.
Uyo mtoto,
kasha nipa marua, neme nipa na kichwani.
Like chocolate, baby huko so nice. Sijui huli umwa muda hope, asobo nchana how night. Siwezi kukuwacha, wala kukukimbia, oyo ni mwangu wendo umeturia. Kara kara sezi kupadada, sinachapa umenipenda kacha. Nanja nanja ila kwangu meka, wacha nijiturize.
Mapocho pocho, wa moto moto, neno bavu wa kushoto, ananima liza uroto. Bala vya pwani vyote minapewa, ana kasoro. Supu kunipikia kongoro, sigara minampa maliporo. Anichepsi yange na viporo, ana kasoro. Supu kunipikia kongoro, sigara minampa maliporo. Anichepsi yange na viporo.
Kasha nipa marua, neme nipa na kichwani.
Genius.